yande joni wittude min ta cappande tati nani habaruji menni e fulfulde dimin Oumou Oumar Dianganta ndere ko e kibaruji menni handen nyalane ko itta ko leedi nonni dun do ko tuuga hitane hikkade durwi didde e tuyniji ko manaji waddata nonni yewtereji pindidon dun ne yaago e himbe nonni halko ƴewata nyalande ko ittana leydi ministre petrol nonni waɗi giidal hakkunde makko e hooreɓe kawjiɓe filla hano campaniji ko pétrole nonni ɗo nder leydi men Niger di nonni gaɗa mon yewtere pindinol ko hakkata filla kiite nonni hannden ni haaltan dow boofi ko lokotorojo wawta waddi nonni ɗume laaɓe kiite haali tokkuma nan pétrole haalaeder kibaruji men hannde ni noga e ɗiɗi lewru avril ñalane noon ko ittana hano leydi nonni nder leyɗe duniya ni ko juulete hitaane fuu ko tuuga hitaane hikka woni duniya ko durwi ditta e tuyniiji manaagi nonni waɗi duuɓi e duuɓi nonni duuɓi kewɗi ko leydi ndin no tawra e caɗaale ko fii baylol baakaaji waddata dow caɗaale mum nonni nani faama ka daari hamaani mo fedde mbiyen ni durwi dowde har ko ƴewata ladde e jaay nonni ga heɓugo jaaki yeeso ko duumoto nonni o fontini jaadimin abdoul mumoni ali ñalli
qui parle de la terre parle de
notre neɗɗo fu kalɗo filla leydi wi'i to ɓiɓɓe adama tawa e mburdan dow mum ndenne leydi no hani wurnede ɗum du sayto sigila awol leɗɗe waɗa ko watta tawe nimɓe durwidi e bonandaji leydi gam wurnude jaaye e laddeji nawtorade e kulle koƴoje nimɓe no jara bawɗe ɓuytude sollareji e curkiji ko wawi bonnude jaaye e laddeji ndenne sayto nimɓe koƴi kullentereje ɓuytoje curkiji muɗen nawtorteɗe ko wawi durwididde fi woñi tagol bakaji
changement climatique
kulle gollitirɗi jaman nonni hannden eɗum wadda hano bayla nonni har ko ƴewata golleji kewɗi nonni no goɗɗo andal ɓi leydi burkina faso nda juwari nonni silver nin o wi ɗe kulle gollitirɗi ni ko jaman non no wadda balle sanne dow fi baylol bakaji non nani fama ka bandimi rafia abdoulaye moussi o yewtidi e makko to batu aruno ko waɗa ɗo nder galluñamay
yaade yeeso woñƴitidde ari dow gollitirɗe jamani no waddan ballaga nder battitol wakkatiji gam no waddan hoyirna haro ettol wakkatiji ko watta himɓe paama laabi ɗi hani koƴe dow saɗormaji ko battitol wakkatiji ɗi no gadda woñƴitidde ari dow gollitirɗe jamani ɗi no waddan dow hoyirna dow famande natol dungu kantirgol mum no ɗum laatoto na irimum hunde noon du kono waɗa ko neɗɗo no wawi lildi na lildane ceede fahindan hunde noon ko eɗum wadda hoyirna to golloɓe gollal gomnati nder golle mabɓe
ministre kawjiɗo fi pétrole asaweni guidal naati hakkunde makko e hooreɓe campaniji kawjiɗo fi pétrole on ndi leydi niger hawtade e golloɓe mum nder kawral gal ɓe jaccaka ni dow haalaji kewɗi dow fi koƴol golloɓe golle e fahan kasani kawjaki golle mum noni nani fama ka mbiyen ministre on ni mahammad moustapha mbarke mbakoni o fantini dow télévision mo leydi
har ko darata kokkol campani golle ɗum haɗi nangude illa hannden hokkude campani fuu mo hana campani leydi niger deni campani leydi niger go no wawi waɗude golle ɗen nde raɓɓinol haala campani na kawrital campaniji niger deni no mbawi waɗude golle on kana hokkude campaniji leyɗa yasin golle ɗe enɗen gaɗa nden ɗiɗaɓel mum min mbi'i aɗon himɓe golle on he ko'e moɗon to mbi'e gollirde gom na birogom aɗa golloɓe dow inde mum wadda gollana on min durwandu ko watta illa hannden tawe on ɗowtanake laabi joɗɗinaɗe ɗi enden fuu miɗo hiɗi du onon he ko'e moɗon on joɗɗini illa hannden dabareji kanaɗi joɗɗinede fuu ko watta tawe on ɗowtanake laabi ɗi enden
kenga alal ni burtaki waɗama nder wuro agades nonni koɓe ɓiɓɓe wuroɓe gaɗi ɗum do ni ɓe galana iɓe ƴama dillude sojiji leydi amérique gomɓe nder wuro agades nonni illa hitane ɗumee sappo e tati toɓe burtini ɓe bindi dow lefi nonni ɓe gonɓe janca hano sojiji leydi amérique non nani fama ka moussa mamman waddi ko woɓɓe pantini
nde en daari illa garki sogeji leydi amérique ɗi enden wala ko région agades nafori he majji wakkati ɗi garno ɗo enden ɗi aadake waɗude kulle kewɗe amma fa warde hannden wala aadi goto moɗi aadi ɗi kumni komin giɗi woni ɗi dilla min kajaka kaden tubakoɓe gara marude
min burtake hannden waddude ballaga amin nder wuro amin fa sogeji tubakoɓe tawaɓe nder wuro amin agades dilla
komin giɗi woni sogeji leydi yasin fuu tawa ɗo enden niger dilla ana ɗo enden agades tan nder kappa kuula reedu leydi niger sogeji leydi amérique ɗiɗu ɓuran duuɓi jeɗɗina jeetati ko tawa ɗo enden wala koɗi nafiri agades
mi wurtake hannde fa mi wadda ballaga am ko watta leydi agades heɓa daranade hooremum waɗa ko weli ɗum
fedde M60 mawne wittineɓe gaɗi kawral toɓe burtini haala yasin ngam tilsugo dilludu sogeji leydi amérique gonɗi nder leydi men niger di noni domuni nani famaka hoorejo fedde nden abdoulaye saydou o fantini jadimin hasan nour abdourahmane
Nous avons tenu ce point de presse pour donner.
Ko sabbe bini noddal ami hokkobe habaruji do enda wurtinde derol kan woni burtaki hollude ndimaku leydi ndim. Ganjamude dilludu orde sogeji leyde yasin tawade do der Niger. Fedde ami jinganore hakkeji bibbe leydi wi'etende M60 wakkati fu leydur womu woni. Dundu gollal mangal non tawa der mun do filla dilludu sogeji leydi France do der Niger. Chagal dilludu mabbe ardibe hausu leydi ndim. Cuti lawol gollido sogeji leydi Niger kanje di americano caggal lewru moɓɓuri ko nimɓe gaɗi sumayere min koƴitake ɗe golleji saabu kulle fuu ko wallata filla yiitude ndimaku leydi ndi e durwi didde e mum fedde amin nde no woni hen
batta joɗa kalla ni waɗama hakkunde ɓiɓɓe wuroɓe ton en nder wuro Zender noni Asaw e Alal noni sigila noon ko ONG JMED noni sigiliɓe batu wuji e watta kan woni sukaɓe lokkol e giɗuɓe jahaleyɗe janande nani famaka Uba Adamu Hassan mo ONG ɓangguere Zender o fontini jadimin Ali Keita
Ce projet vise à
sensibiliser aussi la touga kinana do tindinde bibbe wuro misali wodube anniaji dillande der leede gambe keba wadirde jahale mabbe eno haniri e dabareji dibe tokkata wadirde dun der labi gongaji der lawon majjum wadi ko fedde amin den sigili batu joda kale o do der region Zender gam tindinde bibbe wuro e wodube anniaji dillande leede ben ko attabe be ngadiri jahale mabbe de no haniri e wadde talki e pamane du fande basi ko tawa nder dilludu leydi e leydi ko wala e lawol dum wodi du fane do hisa dum sai to tawda e talki kubudi
les papiers
jeddira witteni jangino gonni mo jangidde hano CEG Lazare nonni do der galnyomen fiyama der ewama dubi chakiti dini janginobe no goni no kolle hano golle hirngere nonni der jangirde e kol yago e bi en sukabe lokkol ben do der leydi men Niger di gam famu hebo nani fama ka Al Mustafa Musa ide kankon horejo bi en ni hano dentel kawritel hano ONG gi nonni e fa han kasendo mo tawade der fedde hano aso e pete non ni do del leydi men Niger nani fama ko fantini Hassan Nourou Abdourahmane
un procès a été effectivement agressif
janginogon lekolijo mo janginta kam fi dum tonder jangirde lycée et collège mo Lazare dum do der wakati no mo jangino on hokkuno sukabe ben wadde eton don no mabbi suka on no wujjandarude talki den non o wi suka on hunde fu ko wadi o wartiri dum bolum o wi dum wurto der suudu jangirde dum amma dental syndicaji janginobe mo region nyame on hoji fi on e jungo mum e jiide andu horejo dental syndicaji janginobe wadawbe gollal jande alla e bawde ko gomnanti pelle balliroobe janginobe ngoni hen e wadde gam durwidide ir golleji hirnyereji di der o fi no tokkiti wadede fa hande kano fi non ko jomun watta de sakito nimsita na dum kadenda
c'est un acte regrettable
hande woni ñalomaji tati ni ko rewɓe tirosérine région mo agades no kawra gam ɓe lamna an nokkuji ɗen nonni ɗum doni ɓe jahana nokkure gon ko itta ganñiɓo loctorore nonni ɗum do gam ɓe gadda ballakaji mabɓe ɓe tini o sigila nani famaka Aminatu Abdourahmane hoorejo fedde nden fedde indirtene mata masukko kari nani famaka o fantini Ahmed Fellam
ko sabi burtaki aminki gam wadda gollal buwol no o der gallure tirosérine himɓe leydi algérie giɗ ñibandemi loctorori woodi alarba o ministre kawjiɗo fi cellal ɓiɓɓe leydi no waran ƴeewa nokku on do kiru no tawda sa dorna lokto hori nun sabin bini ko hunde de no latu numin weltaga maudi kujunno ko himbe fu naw torto hemu kano balde majun nayni ko rewbe be no tawa e buwal gam launude no kugede dubi majun duudi ko min kebe ir lokto hori o no men godi lokto hoji misali de campagne soni shak mission catholique e fu na gada bawde mu amma fota ko lokto hori di
kama da waga da za ta sata zu
yo tan pindinol ni har ko ciwata do fi cellal far bo fi ko hebete non ni cilago far eto cellal na nyawtul mun non ni dum hebe far lokotor wojo on non ni fi ko wawta waddi na wado on heppa yonki mun na larda non ni har ko ciwata bo fi ko lokotor wojo on wadi har nyawtul mun na eto mun de leddi men ni jeddi no wodi labi kite ko har do mun nani fama ka metre ali musa o fantini jadi min anise karim
hano kondarta filla sawrugal to lokotorore der gadol kulle kewde no sabo ko wite bofi juju metre ali musa famini nimbe si bofi keptede arto sawrugal don
bofi di loktorobe mawbe na pamarbe gada der fi golle mu enni ko bofi di endan jukke didun hani yewtinaade dinon bofi gom yebare waddata gadol mu en goddi du ko alla waji idun waradu e loktorojo mawdo na pamarufu
de la profession
ne wadi jukku ngoji ko jomum wadante no metre ali musa faminiri
no wadi bofi di gade ade du han ko wawi waddande nyawdo on endan sador nanno misali lardinde jomum e ko nandi titta atul deutere kite kamedi e chapande tati tobere mum arandere kan hawji fi ir bofi di endan gar tobere de loktorojo bofudo onno jukke nyamude kasu hitane yaade dubi didi de yebare makko waddi bofi di o wadi dum loktorojo mawdo na pamaru mo watta yebare fuder gollal mum tokkiri no hani tokkirede fu gan nyawtigu lobbu hebo jomun dada de ni bofi gadi der golle loktorojo o endan dum wawa nangirde mu dum bofi yebare gadaadi der gollal nyawtigu no jukke nyaamude kasu gadum idun jukka loktorojo mawdo na pamaru gaddo bofi di enden o itte golle na golle makko de enden darne wakkati
to gollo be der loktorojo de gomnanti be gomnanti kam noto do inde mabbe seni be bofi harto sawrugol dom dum do seni jomun hona le hensare wadi yeru no metre ali musa faminiri
s'il s'agit également
bofi gadaadi wakkati nyawdo wona no gollane e ko nandi titta ko loktorojo gollanan do nyawdo o endon durwi keddi bawde mudum fu gan surude ko bofol gol endon wadi ba loktorojo on endon no jukkeno nanda e gol mo yebare mu na rafi wawude gollal mu waddi wofi loktorojo o gollo gomnati non do dane gomnati jukkol gol o jukkete fu dekete de no wodi ko yobane gacce den gomnati kan yobata
ba ko talki sari an joqinaama yaade to filla gadol bofi alto sawrugol o fi no tokkiti wadede der loktoroje ba ko loktorobe wado be dun ngala no pire chabbi gacce o
do min darnato on habaruji men e fulfulde say jabbito on habaruji e hausan kore ko mamman ada yottinta bien kirtinto jam hirti
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddo labi joyi on jobata feybudu sadun jaraka labi jende njoboto budi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store.